And why, baby, why do you always want to tell on the same way, Chelsea? Baby, na e chasi maniti malake wiki. Nziru kanga ngambe tunyumye mwembozi. Kati wali ochendo sengo cheko vesi. Oh, darling, baby, love ne itango leo. Oh, darling, obanzi je wakasule. Toma Toma Kati wali wachembo zao vako echi. Oh, mpita ba ene mpita tene numuago leo. Oh, dale, oh, wanzi je wakasule. Yeah.